Alipoti efulumiziddwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kya World Health Organization WHO ne International Agency for Research on Cancer nga kino kinoonyereza ku kookolo eraga nti abantu 4 ku 10 abalwala kookolo owaabwe yandibadde aziyizika. Okunoonyereza kuno kutunuulidde ebintu 30 biyinza okuvaako kookolo omuli omwenge, omugejjo, obutakola dduyiro, empewo embi abantu gye basa, akasana akakambwe kw'ossa infections. Alipoota etebereza nti ebitundu 37 ku 10 ku bantu abaakwatibwa kookolo mu 2022 nga be bantu ng'obukadde 7 n'emitwalo 10 kookolo no yali asobola okuziyizibwa. Okunoonyereza kulaga nti waliwo obusobozi obw'amaanyi okuziyiza kookolo mu nsi yonna. Okunoonyereza kuno kukoleddwa mawanga 185 ku bika bya kookolo 36 era kuzudde nti taaba oba okufuweeta segereti kye kisinza okuvaako abantu okulwala kookolo mu nsi yonna, ng'avunaanyizibwa ku bitundu nga 15 ku buli 10 ku bantu abapya abakwatibwa kookolo n'addirirwa infections n'ebitundu 10 ku buli 10 ate omwenge ebitundu 3 ku buli 10. Kookolo w'amawuggwe, ow'olubuto n'ow'omumwa gwa nnabaana ye yasinga okwegazaanya nga yakwata abantu 1/2 kw'oyo ayinza okuziyizibwa mu basajja n'abakazi mu nsi yonna. Dr. Andre Ibawi akulembeddemu abanoonyereza abakugu abava mu kitongole ekivunaanyizibwa kuziyiza kookolo wansi w'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu agamba nti kuno kwe kunoonyereza okusookera ddala okulaga nti ebivaako kookolo ebisinga bisobola okuziyizibwa. Agasseeko nti singa abaawo okwetegereza ebigenda mu maaso mawanga ag'enjawulo kw'ossa n'abantu, amawanga gano gasobola okufuna bwino agayamba okuziyiza kookolo.